Gigi. Baro property. Jump, jump, jump.
Sasa mimi ni mwitende.